Roundi, Jumosho moja tu. Leo Feli, Roundi, Young Kuma Manik, Jumosho moja tu. Jumosho moja tu. Roundi, Jumosho moja tu. Mwamosho moja tu. Roundi, Jumosho moja tu. Round in motion, moja tu. Ah, motion, moja tu. Motion, moja tu. Ka area. Round in motion, moja tu. Ah, motion, moja tu. Ka sabuni area. Mistari zangu joki bao budo ezimesha. Doma na muji dae ni kama miuji kopesha. Leta jo ujinga ni kuchafu jona geisha. Sangu Gucci men kawa mini kolkisha. Misi jeji chocha miubonga vitu shua. Na vile na jibenda si jipigi mikifua. Madem ni nao kibao buda hadi romande. Si lazima ni tujoni nipate ye mialade. Hakuna kompe buda niko Kenya batimbaya. Wako mambo jo mbotela niko mambo jo ulaya. Fadhali kwa kipofu sezi wana role model. Madem za ongongo mina vona mamadel. Shara tu mashore figa yake ndo appetizer. Sangu tu ni classic unezo liza liza. Sako tu ni lullaby watoto ndio uskiza. So siweze sing along labda juu sing along. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu. Mosho moja tu ka area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu ka sabuni area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu. Mosho moja tu ka area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu ka sabuni area. Roundi ni mosho moja tu. Mwamosho moja tu. Roundi ni mosho moja tu. Mwamosho moja tu. Underground siku buda npate rooftop. Siku itaji bomb buda ndoni blow up. Say my fans wangu wote klinika na speech bus up. Success upon a bus buda toka joko bus up. No more about the mula buda pana sifa. Roundi yao nipati na mafala wa sifa. Zaoni kulala na kumingle. Eti wamejaza bed sita ndani ya single. What? Sangu water bed madem zaoni shower gills a motorboat. Tuwe ingine maji maji labda gidi ya wasot. Jumini anti-water na maji miskati juice jandi kwa Nairobi water. Mwendo wangu kasi nkana toka emba. Easy lead to the wild man madi wando mta. Na sugar imepanda so sifanyi sugar cotton. Roundi ni one wash bila hata spoken. Mwendo wangu kasi nkana toka emba. Four town to the wild man madi wando mta. Na sugar imepanda so sifanyi sugar cotton. Roundi ni one wash bila hata spoken. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu. Mosho moja tu ka area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu ka sabuni area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu. Mosho moja tu ka area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu ka sabuni area. Marapo wakidai beef mosho moja tu. Mosho moja tu nikiperform si unajua ni mosho moja tu. Mosho moja tu Nike cam Johnny swag ni mosho moja tu. Mosho moja tu na DM yako akijipa ni mosho moja tu. Mosho moja tu. Na kama analeta jo itabidi arudishe. Na kileta na analeta inabudi jo aoshwe. Bale ukatae the slam crown ya kase. So tuzo mtapata ni maziwa peke. Juzo trap zenyo zishiki atapanya mse. Sina bulky alaji bodoliza kwa the. Na bado ganji na die. Na kasi ganji ni die. Ni commission kukafunga we ukopora why. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu. Mosho moja tu ka area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu ka sabuni area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu. Mosho moja tu ka area. Roundi ni mosho moja tu. Ah, mosho moja tu ka sabuni area. Yeah. Leo Feli, Young Dream of Money Gang. Shout out Young Nappies. God is the greatest.